Ngibingelela abalimi nginamukela esiqephini sethu sesibili sengede yangoJanuwari okungumasingana kulo nyaka u-2024, ikhasi lesithathu kuya kwelesine, osihloko sithi Izinto zokukhuculula imithi yezolimo echithekile, ibhalwe nguCindy Nzama, umsizi ngocwaningo lwemithi, kanye no-Anushka Gokul, usosayensi wemithi yezolimo. Ifundeka kanje. Noma ngabe ikuphi la kusetshenziswa khona imithi enobungozi kanye namafutha, kusemqoka ukuba nezinto zokukhuculula makuchithekile. Lokhu kufaka izindawo la kuthengiswa khona imithi, izindawo zokugcina impahla enemithi, kanye nasemalebhu. Lezi zinto zokukhuculula kusuke kuyizinto eziqokelelwe ndawonye ukuze zimumathe noma zimunce, zihlanze okuchithekile okunobungozi, kwehliswe ukuchaphazeleka ngokungcola kanye nobungozi okungaba khona. Ngokomthetho sisekelo wokuphepha emsebenzini, i-Occupational Health and Safety Act ya-85 of 1993, Regulations for Hazardous Chemicals, la kusetshenzwa khona kumele abasebenzi abasebenza ngemithi enobungozi baqeqeshwe ngokwanele ngokumele bakwenze uma ngabe kuchitheke noma kuconsa imithi. Ngaphezu kwalokho, imithi echithekile engalawuliwe ithathwa njengokungathobeli umthetho futhi ingenza ubungozi obehlukahlukene njengokulimala komuntu, umonakalo kwimpahla kanye nokungcoliswa kwemvelo. Zahlukahlukene izinhlobo zezinto zokukhuculula uma kuchithekile futhi ziyatholakala ezitolo. Zigcinwa zipakishwe ngendlela engafani. Ezinye zifakwa ezikhwameni, ezinye emgqonyeni enamasondo, kanti ezinye zifakwa enqoleni. Kule zinto zokukhuculula kufanele kube nezembatho zokuvikela, okukumunca udoti ochithekile, izikhwama zokufaka udoti, nokunye okuchazwe kahle ngenzansi. Okubala izembatho zokuvikela, okungaba amaglove kanye nezibuko zokuvikela, amasokisi okumunca nokugcina ukungcola, into okuba yinto ekwazi ukumunca uketshezi, kumele ibekwe izungeze okuchithekile ukuze kungasabalali. Bese kuba yindwangu noma isponji sokumunca. Izinto-ke lezi ezingasetshenziswa, amaphilo, izipontshi, nezinye izinto ezingamoma noma ezingamunca okuchithekile kahle ngendlela ephephile. Bese kuba umshanelo nesibutho ukusiza ukuhlanza. Lowo mshanelo kumele usetshenziswe uma kukhona okuchithekile kuphela. Kube isikhwama zokulahla imfucuza kanye nezinto zokubopha. Zisetshenziselwa ukuphatha izinto ezingcolile ebekusulwa ngazo, kuphinde kuqikelelwe ukuqokelelwa kokuchithekile kungaqhubeki kusaphazeke. Uhlo lemilayelo kanye nempahla. Imiyalelo echaza indlela yokusebenzisa izinto zokukhuculula okuchithekile. Uhlo lwempahla nalo lukhona okumele lisetshenziselwe ukuhlola kuthasiselwe osekushoda njalo. Ukukwazi ukusebenzisa lezi zinto ngendlela kuyafuneka ukuze kunciphe amathuba obungozi la ngenzansi amaphuzu asemqoka okumele abe semqondweni. Lapho kubekwe khona izinto zokukhuculula. Izindawo la kuvamise ukuchitheka kuzo izinto ezinobungozi njengalapho kugcinwa khona imithi, kumele bonke abasebenzi bakwazi ukufinyelela kuzo kalula. Kubalulekile nokuthi ilebuli ligqame libonakale kahle. Ngaphezu kwalokho, uma ngabe kuthuthwa imithi ngezimoto, izinto zokukhuculula okuchithekile nazo kumele zibe khona ukuthi zizosetshenziswa ngokuphuthuma makwenzeka imithi ichitheka endleleni. Ukuqonda nokuhlukanisa phakathi kokuqukethwe. Abasebenzi kumele bazijwayeze ngezinto zokukhuculula kanye nenhloso yazo. Izinto zokukhuculula okuchithekile kumele zivulwe, zisetshenziswe, ezinto ziphinde zibuyiselwe. Ngaphezu kwalokho, kumele zihlolwe njalo ukuqikelela ukuthi okuqukethwe kuyasebenza futhi kusesimweni sokusebenza. Uqeqesho. Bonke abasebenzi abasebenza ngemithi eyingozi kumele baqeqeshwe ukuze kuqikelelwe ukuthi bayayiqonda imigomo, basebenzisa izinto zokukhuculula ngendlela eyiyo futhi benza ngendlela eyiyo ukuphatha okuchithekile. Ngaphansi izinyathelo eziyisikhombisa okumele zilandelwe uma kuchithekile. Okokuqala, hlola ubungozi. Akubheke ubungozi okungathikameza izimpilo zabantu, imvelo kanye nempahla. Beka ukuphepha phambili njalo. Okwesibili, akukhethwe izimpahla zokuvikela eziyizo. Akukhethwe izimpahla zokuvikela ezizophephisa lo osusa okuchithekile. Kungabhekwa i-MDS noma ilebuli lomuthi ukuthola izincomo eziyizo ngokumele kugqokwe. Okwesithathu, zungeza okuchithekile. Nciphisa indawo echaphazelekile ngokuvimba uphambukise okuchithekile. Ungasebenzisa izinto zokumunca njengamasokisi, imishanelo kanye nezipontshi. Okwesine, vimba umsuka. Bekisa phezulu isigubhu esichithekayo noma uvale lapho kuvuza khona esigubhini. Thulula uketshezi obeluse esigubhini esivuzayo ulufake esigubhini esisha. Okwesihlanu, qala ukukhucula. Okuchithekile imvamisa kumuncwa yilokho ozokubeka phezu kwakho. Qala kunqenqema lokuchithekile uzofinyelele maphakathi usule konke. Okwesithupha, susa ukungcola. Faka ezikhwameni zemfucuza, ubophe kahle konke obukusebenzisa ukukhuculula okuchithekile. Le mfucuza ingangena ngaphansi kohlobo lwemfucuza enobungozi futhi kumele ifakwe emgqonyeni kadoti ophatha lo hlobo lwemfucuza. Imfucuza enobungozi akumele ifakwe emgqonyeni kamasipala. Bese kuthi okokugcina, akubikwe kongezwe. Gcwalisa zonke izaziso kanye namaphepha adingakalayo ukubika uma ngabe kukhona okuchithekile. Uphinde wongeze izinto zokukhuculula okuchithekile ezisetshenziswa ngelinye ilanga. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokuthuthukiswa komoba. Ngiyabonga.